Sikatai, education is the key to success, but haimaanishi huwezi kuwa songo kwa business. Masomo ndio key na yafungua mlango ya ofisi, ndio wito bosi. Hata ukianza na kinyozi naweza kuwa mdosi. Walipata D but saizi ni madaktari kwa hosi. His life is all about kujiweka busy. G Praiser, Hometown Records. Life is a battle, tena ni kustruggle. Kama uko na muscle, acha kukaa bure, toka inje uka asshole. Indo time mtu wangu, hebu punguza mawazo. Jipe shugli buda na sengi utakuwa nazo. Ukikaa tu ivo jioni utakula nini? Lazimo fanye job, at least upate dishi. Upishi endele uo, ngeze kuishi. Yo family ipate sembe, lazimo shike jembe. Bidii ni muimu, life haitaji wazembe. Wali anza na kidogo, basta izi ni masongo. Success in a life ko break, yani ubo. Sitegemei tajiri ya tekama kusaidie. Utakufa maskini acha leo ni kwambie. Pojute ni kibani bila tuje realize. Mujiweke ni busy mcheki vile mta rise. Miti na stick na mic even though ni me decide.
Rajisa Ada
Lai, kujiweka busy.
Flani, hapa mtaani alikuwa ana any killer place ni madeni. Alishi kwa kukopa jua kuwa na mani. Majirano litarano kumteki ana tamani. Na kumbuka one weekend akifungiwa nyumba dalikuwa dalipa renda. Hapo ndo ligundua life ni ngumu my friend. Na for shukuru Mungu kama kuna place ya kuspend. Bada kundu soap aliamua kufungua duka. Akiwa na imani biashara yake itapanuka. Aliweka bidii na pia kujikaza. Hakusikia fitina morale alijijaza. Izwezi amini vile duka kia meijaza. Istosha kona nyumba kupangisha. Meanza kukodesha. Walio cheka kiwa down ndio number one kukopesha. Mstone maskini mtopoteza tumaini. Wewe amini na kujiamini. Jugondu toa titini bora tu kimuamini.
Lai, kujiweka busy.
Una kaploti, nangana jamaa kunja, shati na kuti chapa kazi, boro pate noti. Kamwe ni mwanaume, bona usijutume. Chance ikikam, tafadhali itumie. Kufanya kazi ni lazima, confirm kwa biblia. Asoladu pate food, ulinde familia. Mwanadamu tatoa jasho, ndio upate mulo. Ahapa mtesa au, ayo maneno ya Paulo. Woga na aibu weka kando, then money on your mind. Tetea maisha yako, acha ni kurimind. Jiweke busy kivyako, kikusema usimind. Wanauza chips mtaani lakini awaringi. Bora jam singi wana saka shilingi. Nasikio wana kucheka tuweni wana boda boda. We DRPD na utavuka boda.
Lai, kujiweka busy. Busy, life, see you easy, hakuna chabure,
Identity Praiser. Mazee ndio time ya work hard to achieve your goals. Just come down bure. Tafuta kitu ya kufanya mzee. One love. Yeah.